Mama yeyake zengibangele kuwe Thandazela magqirha ndana Nandinokunga sakula yena
The other the other.